Donald Trump ye laseli kɛ ko a bɛ n'i kanbɔ Ameriki jamana ka jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ a siɲɛ sabanan na a ka so Mar-a-Lago,
Floride. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Dɔgɔkun kelen u ka camancɛ kalata mun kɛra ni demokratu olu ye sena jɔyɔrɔ sɔrɔ sena la nga hali bi ni samasamali bɛ wasadenso filanan koya la a kun jigi dalen bɛ k'a fɔ ko a ka bɛrɛbɛrɛtɔn ni o ye GOP k'olu bena sebaaya min sɔrɔ ko a bena i sinsin o kan ka sɔrɔ k'a ka jamana ɲɛmɔgɔya ɲinini k'o laseli kɛ yaasa ka se ka a fadenmaw k'olu ma bɔ a la nga yan'o ka kɛ Trump kiiri kɔni be kan ka bɔ a la sisan ka daa kan a ye cɛbɔ minnu kɔkɔrɔma don olu ma sebaaya sɔrɔ demokratuw ɲɛkɔrɔla la Trump gɛlɛya wɛrɛ fɛnɛ b'a ɲɛma ni o ye sɛgɛsɛgɛli min bɛ senna sariya fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya Ameriki jamana ka kiiribulon so ko a ye gundosɛbɛ fura dɔw ta ka taga n'olu ye a ka so minnu yera minɛn dɔw kɔnɔna la ye a ka Mar-a-Lago so la a ka ladilibagaw ani a kɔkɔrɔmadonbagaw olu kɔni tun y'a a ɲini a fɛ ko a k'a to ni u ka camancɛ kalata ninnu banna ka desanburukalo tile wɔɔrɔ ma kɔnɔ o b'a sɔrɔ u ka wasaden kalata o ta ko filana mun bena kɛ jorji o tɛmɛna yaasa ka sɔrɔ ka hakilila yira nga Trump ale mun kɔrɔtɔlen don ka segi ka na foroba kɛnɛ kɔnɔna la be fɛ ka a fadenma minnu fɛnɛ bo ye ka olu ɲɔnti ka bo ye ni a dɔ ye u ka Floride guvɛrnɛr ni o ye Ron DeSantis ale mun sera ka kalata sɔrɔ ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna la ani mɔgɔ caaman b' a ɲinina fɛ sisan u ka bɛrɛbɛrɛtɔn kɔnɔna la ka a k'i kanbɔ Ameriki jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ kelen dɔrɔn de sera ka u ka dɔfɔ kɔnɔna la fanga ta ko sarati fila kɛ minnu ma tugutugu ɲɔgɔn kɔ ni o ye Grover Cleveland san 1,184 ani san 1,182.
Again, thank you very much. God bless you all. Thank you.